Mariko 11. Kane gin machiegni gi Jerusalem, e mier mag Bethfage gi Bethania, but Got Zeituni, Yesu nooro jopuonjrene ariyo mondo otel nyime, kowachonegi ni,
"Dhiuru e dala man nyimu cha, kendo ka uchopo kuno, to ubiro nwang'o nyathi kanyna motwe e rangach, mapok ng'ato oidho nyaka nene. Gonyeuru, ukele ka. To ka ng'ato openjou gima omiyo utimo kamano, to wachneuru ni, wuon go dware, to obiro duoke mapiyo."
Kamano ne gidhi, mi ginwang'o nyathi kanyna kotwe e dhot oko. To kane oyudo gigonye, jomoko mane ochung' kanyo nopenjogi ni,
"Ang'o momiyo ugonyo nyathi kanyna no?"
Eka ne gidwoko mana kaka Yesu nosenyisogi, mi jogo noyienegi gikawe. Ne gikele ir Yesu, mi gipedho lepgi e die ng'eye, mi Yesu obetie. Ji mang'eny nopedho lepgi e yo, to jomoko nong'ado bede yien ema opedho e yo. Kendo ji mane otelo kod mago mane luwo bang'e nokok niya,
"Nyasaye mondo omi duong', gweth mabiro e nying Ruoth, gweth God mabiro ma Daudi kwarwa, duong' obed Nyasaye polo malo."
Kamano Yesu nodonjo Jerusalem, modhi e hekalu, kendo rango gik moko duto. To kaka piny ne koro yuso, nowuok modhi Bethania gi jopuonjrene 12. Kinyne, kane oyudo giduogo gia Bethania, kech nochako kayo Yesu. Ne oneno yadh ng'owo moro ma pote ng'eny gi kuma bor, omiyo nodhi mondo one ane ka donwang' olemo kuome. To kane ochopo machiegni, ne onwang'o mana pote kende, nikech kinde ma ng'owo chiekie ne pok ochopo. Nokwong'o yadhno, kowacho niya,
"Onge ng'ama nochako cham olembi kendo nyaka chieng'."
Jopuonjrene nowinje kowacho kamano. Kane gichopo Jerusalem, Yesu nodonjo e hekalu, mi oriembo joma ne loko ohala kod joma ne ng'iewo gik moko kanyo. Nokawo mesni mag jowil pesa kod kombe mag joloka kuche mogoyo piny, kendo ne ok oyie mondo ng'ato ng'adi e dier hekalu koting'o gimoro. Bang' mano nopuonjo ji kowacho niya,
"Donge ondike muma ni, oda noluong ni od lemo mar ogendini duto, un to useloke od jomecho."
Jodolo madongo kod jopuonj chik nowinjo wachno, omiyo ne gidwaro yo madiginegego, nimar ne giluore, nikech ji duto ne wuoro puonjne. To kane piny oyuso, Yesu nowuok moa Jerusalem kod jopuonjrene. Kinyne gokinyi, kane oyudo giwuotho e yo, ne gineno yadh ng'owo cha kosetwo, chakre e wiye nyaka tiende piny. Petro noparo gima ne Yesu osewacho, mi onyiso Yesu niya,
"Japuonj, ne kaka yadh ng'owo manyori kuong'o cha osetwo."
Yesu nodwoko kawacho nigi niya,
"Beduru gi yie kuom Nyasaye, nikech ka ng'ato oyie kuom Nyasaye adier, to onyalo wacho ne godni ni, mukri, inyumri e nam, kendo ka ok oriwo gi kiawa, to oyie mana ni gima owacho no biro timore, to gino notimrene. Kuom mano, awacho ni ka ukwayo gimoro kulemo, to yieuru e chunyu ni usenwang'e, eka ununwang'e. To bende e kinde duto ma ichung' kilemo, to nyaka iwe ni ng'ato wach moro marach ma in go kode, mondo wuonu ma e polo bende oweni richoni. Ka ok uweyo ni jomoko richogi, to wuonu ma e polo bende ok nowenu richou."
Ne gichako giduogo Jerusalem, kendo kane Yesu wuotho e hekalu, jodolo madongo gi jopuonj chik kod jodongo ne jobiro ire, mopenje niya,
"Ere teko ma in go, momiyo itimo gik makamagi? Koso ng'ama omi teko mar timogi?"
To Yesu nodwokogi niya,
"Abiro penjou gimoro achiel kende, kendo ka udwoka to eka abiro nyisou kuma yudoe teko mar timogo gigi. Nyisauru ane, teko mane Johana batisogo ji noa kuom Nyasaye koso noa kuom dhano?"
Eka jogo nochako wuoyo e kindgi giwegi ka gipenjore ni,
"Ere kaka dwadwoke? Ka wawacho ni teko Johana noa kuom Nyasaye, to obiro penjowa gimomiyo ne ok wayie kuom Johana. Koso dwawach ni oa kuom dhano?"
To ne ging'eyo ni ok ginyal wacho kamano, nikech ne giluoro ji. nimar ng'ato ka ng'ato noyie ni Johana en janabi mar adier. Kuom mano, ne gidwoko Yesu niya,
"Ok wang'eyo."
Eka Yesu nowacho nigi ni,
"Kaka mano, to an bende ok anyal nyisou kuma ayudoe teko matimogo gigi.